episode. And another one, another one, another one.
Zangu safi kacha vibe, yeah. Niki chapa fiti ita vibe. City Cabana na mama, City Cabana na mami, Bim Bandia na na mama, Machiavelli Bandia na na mama. Blogger ako chulo what you worth, yeah. Motherfucker check it out, zaku priceless. Your highness, he ni high grade. Ko my dress, zangu timeless.
Yeah, la, 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 la.
Na na mama, City Cabana.